sur le 99.1.
I feel a little strange. Feels like I'll never get my shit together. 27 and I'm fucked. Well, it's 10 years from teenage, and that's a freaking lot. I think I'm getting old, and I thought I'd never say that I would never mind. And it changed my life some 15 years ago. I thought that my little sister would have never ever made it out of high school and be looking for jobs. Yeah, right. Not on top. Like a diamond with a sadistic, sick crowd of bastards peeping in the bleachers. And there's two men and no Tim. One is pitching cannonballs, the other is hitting wind. And I've done a lot of training to try to stick to my positions, locked up in the attic. Now I'm falling in love with her. And there's 67 better ways to make some sense. Yeah, whatever. Not on top.
Make it. From back. clothes. Jealous, they are. All of my jealous friend them, no girl they are. Everybody put your hands in the
J'ai vu les meilleurs esprits de ma génération détruits par la folie.
Incurable. Vous êtes au courant?
Je trouve ça complètement idiot.
Remarquez qu'aujourd'hui, il faut s'étonner de rien. Il paraît qu'à Paris, il y a même des radios pour des traqués sexuels.
Il faut porter plainte contre cette radio.
Elle est quand même pas mal, non?
Pas mal.
Moni lokola obaluki na yoki osala masolo bano binanga osenga ipanda lokola nanyo
eske manda yango alekinga nani
banda lokola nanyo
eske manda nanga tokokani
banda lokola nanyo
papilo belanga soki akoganye ngai
oh oh dio sheri na moni lokola obaluki na yoki osala na cinema bano binanga osenga ipanda lokola
nanyo
Nayoki osala masolo banobinanga osenga ipanda lokola nanyo
eske mbanda yango ya nzoto mike
banda lokola nanyo
nosheri soki mbanda nanga lekinga monene
banda lokola nanyo
eske mbanda nanga tambolaka na vati
oo dio sheri namoni lokola obaluki nayoki osala na cinema banobinanga osenga ipanda lokola nanyo
eske mbanda yango azalaka mokusa
banda lokola
ngai moko mokolo ya mobali ye
oh dio papi yebaka sheri na bangaka te nakoka mpe nalataka di osali ndere pozeli ngai bandakokina ngai te
eske manda yango azali motane
bandakokina ngai
ai nalanda te azali depase
bandakokina ngai papi
eske manda yango alobaka francais kana nyoso bandeko
nani oyo akomeka ngai atombola nano mosapi
na kartie tovandi bayeba ngai kala nazali motuti monzele
nani oyo akomeka ngai atombola nano mosapi
obanda nyonso akomeka ngai ye ayeba kosuka na tembe
nani oyo akomeka ngai atombola nano mosapi
nani oyo akomeka veve ye nde akoyoka lokito
nani oyo akomeka ngai
nazali lolendo na nzoto na ngai ye nakoka na nyonso bandeko
nani oyo akomeka ngai atombola nano mosapi
na kartie tovandi bayeba ngai kala nazali mo motuti montele
nani oya komeka ngai atombola na nomosa
oh, nani oya komeka veve yende akokota kikumbi
nani oya komeka ngai atombola na nomosa
Bye. nani
oyo komeka ngai nazali mwasi ya tembe
nani oyo komeka ngai atombola nano mosabi
nazali lolendo na nzoto na ngai yo nakokana nyonso bandeko e
nani oyo komeka ngai atombola nano mosabi
na kartie tofandi bayeba ngai kala nazali motuti monzele
nani oyo komeka ngai atombola nano mosabi
banda nyonso akomeka ngai ayeba kosuka na tembe
nani oyo komeka ngai atombola nano mosabi
moto nyonso akoluka ngai ayeba kozonga na mboka
nani oyo komeka ngai atombola nano mosabi
na kartie tofandi bayeba ngai kala nazali motuti monzele
nani oyo komeka
my baby came down from Romania. She was a queen of Tanzania. But now we live in suburbia without any friends or Brasilia. My baby came down from Romania. She was a queen of Tanzania. But now we live in suburbia without any friends or Brasilia.
Dar se-ți bine, ești mortală. Și cu frumusețea ta îi bași pe toți în boală.